story ya maziga. GNL Zamba, the ghetto storyteller. Listen. Omukolo ku switch ogusajja ne kujja ketala. Olukirwe gala nga takyasobola kulukula. Mweno filimu tulaba omwana ow'obuwala ng'ali mu loogi erisajja erikulu eritatya kuswala. Tamwagala naye olw'okubanga gula omwenge mu bbaala, ate nga baby girl be banaabaagala ennyo obutaala. Yamuweza wif n'amuweza beauty pala, kati amugamba nti ke kaseera okusasula. Ekimukaabya n'amazigo okugatulula, kyekisajja kyenzi nnyo ate tekyambala. Headmaster ogenda ikoti yo togyerabira. Nakugamba nti noyita mu maggwa gajja kukwagula. Weerabidde bazadde be abakuwererera mu kasiisira, ne bakugamba nti nokubitabo kw'obeera oteeka essira. Kati batwalira birango bya siriimu banyiga amasira. Zetulira taata w'omuzeeyi ne musaasira, ne ntunulira maama we yakuzaala ne musaasira. Nga bombi bakaaba nti nekuba omunaku yonga tekya. Muwala waabwe omu natuulanga naye mu lecture, kati siina kyabagamba nga ndaba ovudde mu picture. Kwe gwe baali babaliddeko nti no balifuna bright future, ne kati batunulira kofini yonga ekkirira ezzira kumwa. Amaziga gakkirira ku feesi y'omuzeeyi ng'akaaba. N'awanjagira eggulu n'atulika mu kikondolo ne mugamba. Sawa mwenda ndi muntinda, polisi akadde kano yali egoba ababbi baali mwenda. Nga ku banka bakabba obukadde 29 ne batandika okuwanyisiganya amasasi mu ziruwanda manda. Abatujju beekwese mabega wa greda, owa polisi omuganda ku patrol ng'ali nga komanda. Agamba the either have to die or they have to surrender. Mweno firimu tulaba amasasi gwe gakubye mu byenda nganye. Obi wange gwe nasomanga naye semanda. Mujjukira kubanga ne musomero yanyweranga yesada. Mudduga bw'ebisige byeru twamukazaako lya panda. Essomero yalivaamu mbu yali agenze kufuuka trader. Akaliba akenda okalabira ku mukonda. Olene musomero yawuggalirayo nga basajja ba utoda. Maama watunda sumbusa school fees bwazisonda. Naye nga yeeyo omu ku ba noise makers mu kasonda. Yatulimba mbu yawandikira kamiliyoni maama roda. Yali mu fire base mu biseera bya bada. Bwe yakula ogwavuwa mu lumanga gwe bakubye butida. Cheka bye yali agenze okukola ku boda tebyakola. The days got hotter, the nights got colder. Paka lyafuna omubanda mu ghetto gwe yavugiranga mu mazida. Nga buli lwafuga omubanda nga muwaayo omuda. Omubanda bwakutula ddiiru nga muwaayo omuda. Paka lyo yamuteeka mu ddiiru ey'okubba banka entinda. Kati omulamu guli mu ddiiru, wulira maama we bw'asinda. Yakola wrong move, wrong time, wrong choice. Mbulira kwakyali mu ssomero nti obulamu bwetaaga mu sacrifice. Kati maama w'amaziga mu kikondoolo atuulira omwana we kofira ekkirira mu ttaka n'atulika n'akaaba.
Reaching for the sky, a life of endless trust. We cry, we cry, we cry. Words can't justify, the heart begs to deny. We cry, we cry, we cry. Reaching for the sky, a life of endless trust. We cry, we cry, we cry. We cry,
we cry,
we cry, we cry, we cry, we cry,
we cry,
we cry,
we cry. For them tomorrow.
Lost you to the stars. Alive still in our hearts. Lost you to the stars. Alive.